kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Maraykanka. Saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka midooda Yurub ayaa si ay cadhag ku jirto dalka Maraykanka uga dalbaday inuu warcelin ka bixiyo warbixin ay qortay majalad ka soo baxda dalka Jarmalka, taasoo lagu faahfaahiyey in hay-adda sirdoonka ee Maraykanku ay bisaasi jirtay xafiisyada midooda Yurub ay ku leeyihiin magaalooyinka Washington, Brussels iyo qaramada midoobay ee magaalada New York. Majaladda ayaa qortay in hay-adda sirdoonku ay dhex gashay shabakadda kombyuutarada, isla markaasna ay daalacatay emailo iyo dokumentiyo kale. Laakiinse inta aynan faahfaahinta qodobkaasi u gelin, waxaa toddobaadkan soo baxay warar sheegaya inay baadhisi ku socoto jeneraal howlgab oo Maraykana, kaasi oo lagu eedeynayay inuu sii daayay xog ku saabsan fayras dhinaca kombyuutarada ah oo la sheegay in dowladda Maraykanku ay ku weerartay warshad hubka nukliyeerka samayso ku taala dalka Iiraan. Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhisho oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina ayaa arrintaasi ka hadlaya.
General ka mid ah ciidamada dalka Maraykanka oo muddo ilaa 40 sano ah, oo markii ugu dambeysayna ahaa taliyaha xigeenka ciidamada Maraykanka oo dhan, ama waxa la yidhaahdo First General of Joint Chief Staff. Waxa uu ciidan ku biiray isagoo 23 jir ah, hadda waa 63 jir. Waxa uu ka shaqsaystay adigu mar laga joogo 1 sano ku dhawaad 2011 ayuu u dambeeyay ka shaqsaystay ciidanka. Waxaa lagu eedeeyey inuu sameeyey sirta ku saabsan sida loo taagay kombyuutarada Iiraan, inuu isagu liigareeyey ama gudbiyey. Generaalkani waxa uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Maraykanka, oo ay aada isugu dhawaayeen marka loo fiiriyo saraakiisha kale ee sarsare ee ciidamada. Marnaba ma laga filanayn in wax lagu eedeeyo wax u dhigma midna. Hadda uu howlgab yahay, waxaa ku socda baaritaan xoog leh oo ku saabsan arrintaasi sidii ay u baxday, oo laga yaabo inay criminal dambi lasu keento.
Haddii aynu dib ugu noqono warbixintii majalada dalka Jarmalka ee qortay in hay-adda sirdoonka ee Maraykanku ay basaasi jirtay xafiisyada midowda Yurub, waxaa si adag uga falceliyay madaxa baarlamaanka midowda Yurub Martin Schulz, isagoo sabtidii sheegay in haddii warbixintaas ay run noqoto ay taasi waxyeeli doonto xiriirka midowda Yurub iyo Maraykanka. Waa kan Cabdikariim Gindhish oo faahfaahiya waxa ay majaladu qortay.
Majalada Das Bio isa waxa waay joornaalka labaad ee ugu weyn dalka Jarmalka. Waxay ka mid tahay joornaaladii ugu horreeyey oo aada waxa uga qoray arrintii loo bixiyey WikiLeaks-ka loo bixiyey waagii 2 sano ka hor siyaasadda cableska Maraykanka ay ku wada hadlaan laga gudbiyey. Hadda jaridadan waxay qortay inay heshay information oo ay hayso loo malaynayo inuu gudbiyey Edward Snowden, ninkan contractor-ka ahaa ee Maraykanka ee sis badan oo hay-adda nabadgelyada iyo basaasiinta dalka Maraykanka ay lahaayeen uu gudbiyey. Waxaa lagu eedeeyey dowladda Maraykanka in ay dhageysato ama bugging wax la yidhaahdo ay ka samaysay European community-ga ay ku samaysay bugging badan, iyagoo laba meelood, mid waa xaruntooda New York, wadamada Yurubka ay kuleeyihiin New York, tan kalena waa Brussels, taasoo ay dhageysato listening, maaragtay telefoonadooda ay dhageysato, kombyuutaradooda loo dhaco oo la fiiriyo waxa emailada ay diraan iyo kuwa ay helaan intaba. Sida aan la socoto, dowladda Maraykanku aad ayay ugu fudud tahay inay fiiriyaan waxyaalahaas oo kale, maadaama ay aqoon sare ay u leeyihiin dhinaca communication-ka iyo kombyuutarada oo ayagu ay yihiin waddanka invade gareeyay ama sameeyaga marka ugu horreysa. Gaar ahaan waxaa aada wax looga walwala ah oo arrintan inay aada ugu saameysay meelo badan la ogaaday. Markii building-ka ugu weyn ay Brussels ka degan yihiin dowladda wadamada reer Yurub ee la yidhaahdo Justus Lipsius Building ama hoyga European Community-ga, la ogaaday in ay soo invade gareeyaan ama ay soo galaan remote maintenance unit-kooda waxa la yidhaha, ama qeybta u qaabilsan waxa la yidhaha dayactirka building, ay ogaatay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo badan oo dhinaca communication-ka ah iyo dhinaca taleefanada ah oo ku soo dhaca building-kaas, taasoo marka ay lagu sameeyey waxa trace-ka la yidhaha ama dib u raac lagu sameeyey ay ku dhamaatay in hay-adda SNA-da NSA ee Maraykanka ee Brussels degan, xafiiska NATO kule xafiiska kule, ay tahay midda hawshaas u waday dalka Maraykanka dhinaca Yurubta ama Brussels dalka Belgium.
Majaladu waxa ay sheegtay in warkan ay ka heshay Edward Snowden oo ah ninkii Mareykanka ahaa FFA in hay'adda sirdoonka Mareykanku ay dad malaayiin gaaraya basaasto.
Arrintaasi waa arrin aad khatar u ah ama ay kartaa xiriirka labada dal ee dalka Mareykanka iyo wadamada reer Yurub. Sira badan oo qarsoonaa iyo waxyaalo badan oo aan loo baahnayn in ay la ogaadana ay banaanka usoo bixi doonaan bilaha soo socda. Waana waxyaalaha ugu badan oo looga hortegayo Snowden inta aanu waxyaalo kale oo damage keeni kara ama dhibaato badan u keeni kara dalka Mareykanka siyaasadiisa iyo nabadgelyada iyo securityga iyo dhinaca sirtaba la qabto inta aanu waxyaalo badan sii dayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Jeneraal howlgaba oo Mareykan oo lagu eedeeyey inuu sii daayay sir sheegaysa in Mareykanku virus kombyuutarada ku weeraray hubka nukliyeerka Iiraan, iyo majalad ka soo baxda dalka Jarmalka oo qortay in Mareykanku basaasi jiray xafiisyada midooda Yurub ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.